we are doing one.
Leo macha kesho kosi tunakacha tulizi document Snapchat niko
what Brad
and I got
wakati kupambana mpaka mchuzi wa pweza dumezima tantara tantara
najikaza niache kulia mana kwake
we got the mansions and property. Yeah, baby, stand.
Danny, big, busy, la minor.